Aheberi 8.
Mfundo yenieni pazimene tikunena azindi. Tilinaye wotere mkulu wa nsembe wonse. Amena kukhala kudzanja la manja la mpando wachifumwa Mulungu wa ulemerero kumwamba. Iye akutumikira malo opatulika amkatikati. Ndiye kuti mchihema chenicheni chimene adachimanga ndi Ambuye, osati munthu ayi. Paja mkulu wa nsembe aliyense amayikidwa kuti azipereka mphatso ndi nsembe kwa Mulungu. Motero nkofunika kuti wathunso mkulu wa nsembe wonse akhale mkanthu kuti apereke. Iyeyu akadakhala pa dziko lapansi sibwenzi ali wa nsembe konse, popeza kuti alipo kale ansembe amene amapereka mphatso potsata malamulo a Mose. Ntchito za chipembedzo zimene iwo amachita zili ngati chithunzi chongofanizira zenizeni za kumwamba. Paja zidateronso ndi Mose pamene iye adati amange chihema, Mulungu adamulangiza kuti
upangetu zonse molingana ndi chitsanzo chimene ndidakuonetsa pa phiri paja.
Koma monga zililimu, Yesu adalandira unsembe wopambana kutalitali unsembe wakale uja, monga momwe ndiyenso nkhoswe ya chipangano chopambana, chifukwa malonjezo ake ngopambana malonjezo a chipangano chakale chija. Chipangano choyamba chija chikadakhala changwiro, sipakadafunikanso china m'malo mwake. Koma Mulungu adadzudzula anthu ake ndi mawu awa akuti,
masiku akubwera pamene ndidzachita chipangano chatsopano ndi fuko la Israeli ndiponso fuko la Yuda. Sichidzakhala chonga chipangano chimene ndidachita ndi makolo awo tsiku limene ndidachita kuwagwira padzanja kuti ndiwatulutse mdziko la Egypto, chifukwa iwo sadasunge chipangano changa chicha, nanenso sindidawasamale, akutero Ambuye. Nachi tsono chipangano chimene ndidzachita ndi fuko la Israeli atapita masiku amenewa, akutero Ambuye. Ndidzayika malamulo anga mmaganizo awo, ndidzachita kuwalemba mmitima mwawo. Choncho ine ndidzakhala Mulungu wawo, iwowo adzakhala anthu anga. Sipadzafunikanso kuti wina aliyense aphunzitse mzake, kapena kuti wina aliyense auze mʼbale wake kuti udziwe Ambuye, pakuti onse adzandidziwa kuyambira wang'ono mpaka wamkulu. Mwachifundo ndidzawakhulukira zochimwa zawo, sindidzakumbukiranso machimo awo.
Pakunena mawu oti chipangano chatsopano, Mulungu akunena kuti chipangano choyamba nchotha ntchito. Paja chinthu chimene chayamba kutha ntchito nkumakalamba ndiye kuti chili pafupi kuzimirira.